Kushata kulia.
Ah,
seven, drop that shit.
Woo. Oh no! Look. This is serious.
It's almost a
Ganso.
Na kunde boy.
Kabata bana, ama abata kana petene. Atina petina petene, ama amatekene.
Hey, baby, wanna feel our vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple akanaga maku kanabi impo impo uko nyuma kichugu ati kako simple simple hakanaga maku kanabi impo impo uko nyuma kichugu iyo nguo kama naiona naiona kwa tabu inavyoingia funika kosea kushona kushona hata kichwa kiwezingia
inabana
na na na
sema tena inabana
na na
inabana
na na na
wote inabana.
Chimianso, mutemia rwalis, nito, obachi kwasa, mrembo, tali nabigambo, anjagazaru,
amerirao,
inabana taiti nyo,
nyo,
baby style yon kwa funyo, gala wana panchi uga cholabo, knock 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 out,
put your body on me, go down low, let me say,
yo, tuzirinyes chili manjaro, kutiko fetuwe.
Kenzo harmonize
inabana
na na na
sema tena inabana
na na
inabana
wote ya chibina
na na na
wote inabana
wote ya pokati
na na
yeah
inabana
shake it bobo biri barabo ha baby wange oni panado a shake it bobo biri barabo stay.
Kumbe boy, only you baby anogo chick. Sinaga muda na masaidi chick. Itakupa vitam tena zaidi ya pipi. Eti wanauliza na mekupata vipi.